Talion.
Why do I believe? Who would say I need Sandow? Mina, you so think I'm a cheetah and a manga. Why do I believe? Who would say I need Sandow? Mina, you so think Nila will I miss?
Who young Taz and Kulu Taz, so I get. If you think so, Zalanga will go forget. Kumchito Grand, I go can get and wins. Mina ngifuna wena unginike uthando langempela. Bengibona wena inhliziyo igcwala izest. Mese nginawe ngiyakhuleka ngiyarelax like kwenza isense. I want you for myself. And if you think ngiyadlala, I will say it with my chest. I am blessed. Lento iqale ngathi we could stay as friends. Kwalandela nokurealiza you the best I never had. Bengazi ngisazokatch. Bengazi ngingakuthemba. Cause uthande ngiphuma kulona lungiphulile sengiyimess like. I don't care about the things that they said. Superstar, I care about the things that I read. I care about uthando, I care about ubuwena. I care about your love, ungihloniphe as your man, oh God.
Why do I believe? Ukuthi uyangithanda, oh. Mina I used to think I'm a cheater and a manga, oh. Why do I believe? Ukuthi uyangithanda, oh. Mina I used to think ngilawulwa imizwa, oh.
Ikuthanda ngenhliziyo nangomoya. Ubuhle, impatho, isotha. Hlala nami ntombu sazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma. Omalume ngiyathembisa bazokhokha. Bayasola, bayabona ngijabulile mengikubona. Akwazi nokhononsho mina ntathu into zakhona. Insuku zami zokuphila ngibe nawe ufinde obopha. Ubekezelele uku-understandwa ukusupportwa. Bungenakho inhliziyo isazophola. Ngayeka ubusoka, ngakhetha nokuyiqoqa. Wena owenze lokho sithanda sami ngicela ukubonga.
Why do I believe? Ukuthi uyangithanda, oh. Mina I used to think I'm a cheetah and a manga, oh. Why do I believe? Ukuthi uyangithanda, oh. Mina I used to think ngilawulwa imizwa, oh.